Hooyo Faadimo Siraad wali bokumid ee taa hooyooyinka ka nool tokumid ee xaafado magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay wali bana aadon isbitaalka weyn ee gobolka Bay ee ka dhalaysa damintaano gibdhe taasoo Ilaahay in ka deegi yoona horeen dhalle ulaad kala an koreen Hooyo Faadimo wayba ku hadlaysada iyo hadeeyeen iyo ulaadiya dhalle caafimaad iyo yoona wali ka jiraan isbitaalka wali bana iyo codsatay in laawi
Faadimo Siraad maashaalla sidoo alxamdulillah sidii dib gibra maashaalla feeli ulaasay maaragna suudan daraamo tabar dooray ulaas maya ilaahay og maaragna laakin ulaasa daraamayn hal unug leeyahayna dad daraamayn horey liyaan dhan isbitaalka maashaalla alxamdulillah feeli feelan alxamdulillah bakeen hotelka gidaalshi ilmo ogoon aan haysado maaran ni maaran madalanke ani qowdo kor maaran ilaahay wala ku qaad wal noosay maaran walna nan qowdo
tanka kala doktor bashir maxamed abdullahi oo kasoo isbitaalka weyn ee gobolka bay waana galanta ka hay caafimaadka maama faadimo iyo yaalshe iyo wayba ku hadlay adeegyadii oo fuliyeen maamadon tan iyo markii ay koobtay isbitaalka
ha waxay ahayd maalinta jimcada hooyadan yani in muddo ay waxay lahayd yani uurkan soo waxay isku arkay in yani barar ziyada ah dhanka urku jirta waxay ogaatay markaas in uur leedahay 3 ilmo marka isbitaalka yani la soo xiray jirtay laakiin waxa dhacday marka in iyadoo isbitaalka soo socoto yani hal cunug kamid ah wadada ku soo dhasho isbitaalka soo gaareen labada cunug kalena yani isbitaalka ku dhashay si oo nabad la ilmaha markii la dhalay labada dambe yani transfers bay ahaayeen yani wadada haane u jifeen soo marka alxamdulillah yani dhakhaatiirta iyo nursing si fiican ula tacaaleen si wanaagsan loo dhalay yani daryeel wanaagsan heleen badanaa waxa dhacday markii ilmaha markii saas oo kale hooyada yani ay haystay yani ilmo oo 3 ama 2 iyo waxa ka badan waxay halis u tahay inay ku dhacdo yani wax la dhahaa yani postpartum hemorrhage ama dhiig baxa yani dhalmada kadib soo waxaa loo sameeyay markii yani fiir gaar ah intaas waxaa la fiirinayaa markii inay ku dhicin yani dhiig bax dhalmada kadib marka alxamdulillah intaasna Ilaahay uma sababin dhakhaatiirtana si fiican ay u dadaaleen marka xaalka hooyada intaas ku eeg yahay yani hooyadu waxa ku sheegay fiican tahay ilmaha markii aan noo imaadeen qaarkood yani oxygenkooda aad u hooseeyay temperature koodana aad u hoosay soo markay ilmaha marka waxa ku xareenay meel loo yaqaanay neonatal ICU soo ilmaha markay yani aad baa ula tacaalnay hadda sokortoodu way fiican tahay temperature koodu fiican yahay dabcan markay hooyada yani maanta oo kale ilmo dhasho yani horey ma hay kama heshay yani aan ku filan soo markay meeshan inta joogaano xasiinina markay yani daawayn iyo fluids si ilmaha markay yani u noolaadaan oo sokortoodan u fiicnaato markay soo dhamaan hadda 3 ilmo yani saas soo aragtay all way fiicayna alxamdulillah
hooyadu ya wali bay sheegtay in ay haysato awlaad kale oo qoon ah yoonan abuudna in ay markaas in shaqaysata maadaama hadda la daala dhiyi doonta kuriimada awlaadiye